kula wewe utashiba kulamba tabu mtikita kwa mtoto malemo
awe never
never
mezi jipya ninanchosha mimi mwenzenu nimechoka nasema penzi jipya linanchosha mimi mwenzenu nimechoka tukianza kuchati mpaka kesho linanchoka usiku kucha kuchati mimi mwenzenu nimechoka akianza I love you I need you I miss you I promise you kingeleza kuma mwili misiwezi ananichosha
dadati dadati maswali yamekuwa mengi kipo songo wako etiselo midia
mtu wangu nangu sikania atenda kazi kumilingi mtu wangu nangu sikania atenda kazi kumilingi
Nimejisikia vibaya.
We mposti mama we, mama we.
Na we bosi kichefu chefu unasemaje?
Mie tena dadati, we mposti mama we.
Masela wa boda boda mnasemaje?
Sio shida zetu sie we mposti mama we.
Asubutu.
Awe nefa.
Kuwachangamsha bure.
Dexia, Dodoma Dexia, Temeke Dexia, Inondoni Dexia, mama wakutindinganya ndo kwanza naingia. Lindi Dexia, Newala Dexia, Chamazi Dexia, na Rufiji Dexia, mama wakutindinganya ndo kwanza naingia.
Wanangu timu subutu mnachezaje? Never, 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 never. Sijaona timu asubutu mnachezaje? Chapa twende, chapa bakora. Nasema
ganganjo,
kiuno.
Ganganjo,
kiuno.
Ganganjo,
kiuno.
Ganganjo,
kiuno.
Ganganjo,
kiuno.
Wengi walishoga mbuzi we. Sikia hii, utajua ujui.
Ushanga shanga chani unayo inilepa ile pile pidachi angalia lola sana ushanga shanga chani unayo inilepa ile pile pidachi angalia lola sana akianza I love you I need you I miss you I promise you
kingeleza kuma mwili misiwezi ananichosha
wanangu timu asubutu mnachezaje
Ubuntu.